tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hidibe jamwale modo eden gone bete talataare jitti lewru utto hitande 2023 yamde jena yottike nunu e nyodugo le lamu nyafunke usman nyal bullo kabaruji do nu jire wonne to bogge jande to on kompetete wide ngendi bojo le lamu banyagar himbe mudon fu ndilli yopude worongo dun wadi tiagal gondi hipale tiakde yontere yabere nda fa himbe sappo e jaddon keddi hen hewbe barme feccugol engrais ngaji di lamu o faabirto to sigasoto e kor remobe mumben kolitiwide ko dokka dun ana famdi bogola waran wadede jall leydi mali o kabaru heɓama ƴurude direction générale du centre de développement de l'artisanat textile artisan en leydi meɗen ndi jetti ngo hakkillo yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani yimɓe sappo e jaɗɗon keddi hewɓe du mbarmi ley hippugol ngaɗugol bojo le laamu bañagar le cakkide yontere ƴaɓɓene nde nanan laaji keɓaɗi jowrude toon en ko wona guinde ndi gelle ɓadiɗe on ko kewɗe karni kaake muɓen caggal o masiba ɗum waɗi ley o wakkati mo larmi maliɓanti d'accorde nde ministrement wonno ley muɗum to ogo sagutu Ali Cisse
bojo kabaru o ka an no wembini to faham yimɓe le gomɓe le gendi fuu eggi nokku o hotiri bañagara eɓe kuli fati yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe hippoɓe gelle fuu ɓattiɓe ndiɗo geni yimɓe le muɗum ndu fuu narti hoore muɗum en saabi kulol yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe bañagara kabaruji iwrɗi nokku o ka holitama le muɗum wiide yimɓe le egguɓe iwre jonde mu'en jaɓɓitagol muɗum le nokku o ka tiɗɗalaji ana wondi matere le muɗum andinde tan wiide le hakkunde yimɓe le masin binaɓe ana amiri gendi kae yoga yimɓe le jeyaɓe le galle makko fa hande le wudu leydi amen ndi yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe waɗi gidali fewde yimɓe le joɗiɓe le geniɓe noddirta ela buni yoppa nokku o yoga e mabɓe ka ɓuti kaake muɗum fa laaɓi wartiri buni on ɗo nokku goto ana udda ko ɓuuri jonte ɗiɗi joom iwrde to yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe jogiɓe kaɓorɗe haɗi yimɓe le joɗiɓe le nokku o ya warta no yiɗiri sariyaji mabɓe duɓe gondi donnude dow yimɓe le gomɓe tonɓe micintinde tan wiide yimɓe le joɗiɓe nokku moɓe noddirta mama daga jamare muɗum ndu fuu eggi hotiri nokkule goɗɗe on ɗo nokku baasi hakkunde dosonkoɓe kan yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe masimbini yimɓe le taton ɗiɗon woɓɓe barmi iwru to yimɓe le jogiɓe kaɓorɗe
no mbirinoman joni noon caggal ko ministrement ɓanti kaake muɗum dillude to ogo sagoto d'accorde maɓɓe nde warti ɗo juuɗe manngal paɗe en mali ɗum holliti en wiide Ali Sidy Bé commandant bankas e makko deƴƴere e hakkillo baltigo ana woodi hakkunde yimɓe ndi gendi caggal ogo sago yimɓe ministrement wonɓe beer e gundam garata harngude kaake muɓen ɗi golleji dillugol puɗɗi ɗiɗi lewru uttundu jokkinan fa sappo e joyi mayru keɗe ko Ali Sidy Bé préfet bankas wi e téléphone Fatmata Kodjo faccitago site CDV
donc les formats sont là
gonga non mangal par ana wonga jamare du ana ɓutti ɗo jantan woodi ɓeɗo wonde waɗde lugal ngoji hakkilla jamaren nde ñol man hannde nde guenne ogo sago torrafu voilà pulle e kaaɗo fuu weltiken cagganne mangal par yettiɗo laamu ko wonɓe ɗo hannde me ana welti sanne saabi fedde ministrement ne fandere muɗum warde mangal paɗe leydi sénégal tawaɗo mbeɗa yettaɓe e golleji mabɓe mawɗi ɓe waɗi saabi ɓe holliti boɗɗo mabɓe fuu le kabaru deƴƴere pati yeggiten wi guiddi ɓamde indépendance farto ñol man hannden leydi mali ka e leydi sénégal yo inna goto e baaba goto ene du o ɓe mangal paɗe leydi sénégal wirfito suude baba mumen e dien cellan paɗe torrafo
hewta
sakiraɓe andon wiide ɗi kabaruji fo ɗo mbawi hewde dow bembe andere dow laamen facebook kañe twitter nelaaɓe mali e burkina jeeyi altinere keñen ñame le leydi niger fanda yagol maɓɓe toon fa ɓe kaltida no gollidal waɗirta hakkunde ɗe leyɗe tati dow kabaruji kewɗi hono jam e ndenago ley o wattu goto hattingollongol cda o waɗi dow sammimɓe laamu niger totta laamu o timmi alan ƴaɓɓiɗo hay ko watta caggal e kumpitete no wurri fa ɓidir eɗen fam keɗɗena sita sidiɓe
ɓe nelaaɓe wona jooɗo kalla e hoore leydi niger ɗum won kabaru goto mom heɓi le nokku primature kulleji hewɗi waran haale le o batu misali fiire dabiriji honene leydi mali leydi niger ka e leydi burkina dokkodirta juuɗe pabodira caggal muɗum mbaali ko heewi maaji ngal alal le genni bamako ɗo holli ana jinngina leydi niger mbaali yimɓe leydi niger jooɗiɓe mal ɗo ɗu ka endu holliti mettum en le maajere wootere ne maajere waɗama nokkudirta ɗo contre nissane fawtal ambassade leydi niger wonɗo bamako ɗon ne yetti on nokku ɓe janngi toon talkuru wotiru ɓe famintini laamukoɓe leydi ndi ngal jiiɗan waɗi wakkati goto mo baɓali fedde cd ondu ko waɗi feytiri e laamukoɓe leydi niger longi heɓde laawol ngal alal ɓe holliti fa hannen maggal paɗi hiɓɓe laamu leydi niger hokka mamed basum laamu on ɗum ko hollita to hooreɓe fedde cdao
feccugol engrais ngaji di lam o fabirto ana wondi e wadde leydi meden di ka non to siga soto kany e korore mo en cultivide ko ndokka dun hejata to kitato golleji mudun ana gondi e yarude yeso e wi horebe gollide communauté demal gendindi don agriculture fabitre den famu an ko sali si soko hebenen do faccetango alisis e sita sidube
Abdoulaye Bamba woni lamido sodu kumanido demal lam sigaso omo nimsi sanne ko hokkugol engrais ole nokku o woni tanude koyde hikka
pecco minna fuddama hakkune remobe habu ka en remobe kulleji nyameteedi le temnere fu golleji mun huntini pawte tipade jene e jene gaddo e tawete fu yogabe antun yida limde habu du sabe so engrais ko hokka kambe ana fambe sedan menne do winne ko hasangene mudun me hebede fa handen jungo han hokku amen winnebe
le wuduleede amen di koro engrais ko nokka ton ko ka ana fandi sanne hunchande hore ko be kasindine mudum non holitiri wiide lamido suru kumando demal le nokko o lewi kanko Abdourahman Amakene nyangali engrais kando yopede ele wi yimbele jeybe fecure dum hakkune demobe le nokko o fu heba kata fu
me hebi toningaaji debe e jeddi engrais ko noddata MPK e toningaaji cefan jeddi tati ko noddata engrais organique cefan jeddi e ton e engrais ko kasin du ke heta kominaaji amendi wana hala cercle of damudun
lamu kitato ka ana serti dido nukule ardido demalle nukku o doni kanko Mamadou Hama Maiga ka holiti wi ko buri engrais o temede joyi waddale nukku o winde balebe toniji mudum temede tati chapan nay woni ko be jogi to
gwanano engrais fu ko wadda nukku amendo peccam hakkune remoben komini fu hakkam gedi mudum winne fu wala kasin to menen nukku amendo ko hakkaga remoben
so dum hore do fu be tike yimbele kumani be demalle nukku o ka holiti mete mudum sanne fewde tanugol koyde bangal talki kandi nannede yalla engrais o ana hebel dido nukule
do e sedda bogulam mali waran wadede jalleedi meden di o kabaru ndukkudo dun yo direction générale du centre de développement de l'artisanat textile artisan en don golobe golleejude leedi meden di jetti laamo o e go hakkilo hakkilo mabbe dun darjinam bagi o dun wadan du faabe mbura du o golle anni jantore ziyada tamayga du faccitango alisis e sita sidibe
lewi Ousmane Koulibaly laamino fedde ne be do dirta centre de développement de l'artisanat textile holitide bogolan o yo jeal mali waram latad sababu hadde nyemmin gol mudum
ini sajira
bogolan mo min moddo wala bogol hebaado fu du ananato sabe hokkude bogolan darja mudum gidde aran bogolan mo min moddo ayi an nasir makko kanaga jungon nano ga hakkuneer makko ayi am bogol an nasatun du an holitida fina tawa meden
de bogolan
cenyobe dedo disaje ka yitti sanni odo hakkille lewi mabbe du waram latad sababu jund mabbe be keba ko be ngur dale golle o Moussa Bagayogo muino bogolan
som traite
men bedda ma sanne ciagan i imadraji wadade fomtene jamaare ne bonaw di kaduleji ananato sabe hunjude kebal sanyobe kadule nanan mudun hebude huni kay endu nato sabe du kolita ene jeedi e kadule bogolan
sur le bogolan
andinde tan wiide talkuru kolitido bogolan o yo jeal mali sodu ministre kumanido jagu kay fina tawale lede amendi won cinyimbe dum talkuru ndu holitama hokkama fedde kumanido jingande jalleede le wurno afrique mo no dirta organisation africaine de la propriété intellectuelle
hello zoom sir handen min kala hala sukabe bonnabe do ni sukabe be memataake wonbe le galleji no tokarabe rewbe na worbe nayebe aniko aisata jara hebeni endu faccitango sita sidube
di kabarji enanam ana mate le galleji goto e meden fu menen galle amen mi won min an debbo mo dubi sappo didi indirado mama an debbo le galle den homo fu ana noddiramo kadi ma tokaran debbo mawdo kango tan won le galle den neddo yamirado wadde ko muyi fu so salken fe nyamide nyamiri suudu baba happe mudun mami ko debbo yanso wala o define ko yidi o nyama parti fe goto du acca hewtamo annana debbo mawdo ana woya tokara dan wadere fe huune watti fu kanko tan fiete le galde de min ko jaati won ko yida yidi de kasin wala tokara dan parti fe goto ana fiamo kasin yukabe mamiraabe jomira tokaraabe jaati hono di kulis wadi faabe berna nyamde be sukabe nanan mudun so mawnirno gidal mabbe sattan sanna ngay hono ni yimbe wi irtano fe so ana yidi bani adama tinna eltam tokaraabe mamira meden worbe rewbe so wari anti huune du yeddata kongol meden
sakiraabe hultino wi do kadude kabaaji beta ko ka andon di fodo baahi do application studio tamani mo bawdo bamde do play store ka kedde heda do e seeda yewtere malikurande waran jukkininde wassalam
iyo bataaki godan do sukaabe jangobe mal
micije kanye ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do vi amu
ana yaasi nodde mere do chapantate jiddi tati idi goje denka alo yimbe viamo tindina o
suka fu an waya wadde go fijo do yamiror ba mabbe na ina mabbe ono bay nawtara telephone mabbe
fijo ekol ala radio yo gola studio tamani
kanyi e ministere humanine jande viamo e UNICEF
yewtere mali kurande ana fawi beta ko do wada watta kudeta ngaji don sammi golla muji ko watta le hirnange ronde afrique de le dubi chakitidi e lamuji botnaadi kewdi e chammina to lagine to do mali do to burkina to fa yotare ko sakiti jondu le leydi niger e leede fu andon widetan e de ngoni le fedde cdao no batte hedon wadi de no no lamuji di ana chammina no nugal serial ana libe no jantoto amen musa mali sisogo la ndi e zuz en fayota de sebo hakil en bangal politika ko ani ko be kaltidi do facitango alisis e sedda sedbe
hipiti gollamu chakitingo ngol Niger wadi noga jeegom lewru juliye bettin gubal mangal pad en kawtugal fedde be nodirta conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP wadi dum lewi ngolon jara tewto darani do hore mudum bangal no gondal hakune leede wordi la adnaru Allah nduka holiti wida kuliji kewdi sabin bin hipiti gollamu le hirnaangi wurnde Afrique le hakune majji ana yaru gol chagal jandele nuko
education
jandele leedi mon ko boni do sabi hannen so anam mato sugabe hiwbe le gennin ana yilo mere mere tan do sabi hande jati felle gube lonbe hite ben pamde leedi Niger leedi Burkina fatade leedi Mali attonto sugabe hewbe an jokkide gube dodo wun sabi hannen so mangal pade dele tati fi dabreji hono hippirta lam politika ko kum matale delede anti hannen lam so pran jungo yibbe politika wala funo ne gasiri sabi leede balebe tan wun ko wujjete to Touba kobe
yi l'Afrique
kanko metti Cheikh Oumar Konare avocat le leedi amendi ka holiti wiide waytugol lamuji di ana holita wiide democracy le dido nukule heba e lawul ti wiide ko sabin bini dum ana landinde woteji jibidi yurku yurku fayato rafi tawrede dati fu mawdi yirwinde nukule de yurdo to kanan kobbe
on nasi
emmaati hanne wi jati wilam democracy wala fu ko nafi le lede balebe sabi lam democracy a tawan civil tan wolle mudum ben yedde sariya yogaji le marana dongu jabinaka gu yogabe mebbe ana wujja miliari fa heewa hala fu wala mudum guy kaydi ana wade le woti ngay wattedi dum natto sa wadda metti hakkube be leedi be immo be wada murtere sabi jama
kanko met Cheikh Oumar Konare o holiti wiide hunde wotere mbawde hadde hippitigol laamu nde hirnaange wurnde Afrique ni woni margal lobbal
il faut attendre
do han domde tohon fabbe e leedi anta wi be minde de maral mu en nafata hunde sun ayi jamar ana immo wada murtere ceggal dubi ciman tatir laamu wada do attan wala fo jass laamu civil du sami bin bamugol laamu minter en nyalan handen sun maran wada ka ba wodi dun tirti laamu hippe sab ko bontan hon ko badata ko bon
l'un appelle l'autre
professeur Jeremy Koulibaly jangino tewto e chuudi jangirdi do to seriaji fayato politique jangintele leedi amendi kanyu dun do tawa
la mauvaise gouvernance dans tous les sens
sabe maral bongal ka e lafi dejjar ngonati sabe hannen so dem mangal pad hitti ngol laam le nokkunodira lipta ko gurma jagan kazin e chuubi gen yimbe hande baba debbe sabe hannen ne fu wa habde lafi dejjir le leede le fo sayin hannen so adde kondiro juuma e leedi jogini semme do sabe so dem mangal pad segal hitti laam fu ana ya tewtia leede yogaaje faabo duen
sa amène des frustrations
odo jangino jande do doore ka holisi wiide mangal padem ima daraji mudum fa banta laamuji di le dido nukule kayo fa wawde habude terrorisme yude le ful sa hengelno
dans le cadre du mali
sa ban misali mali attama jamara jatum immi mili hipude laamu so mangal padir watta ko dum hen yottin kedan mudum o kabar goto dum ko mata leedi gine sa president haa yalti don ana milino wiitude suru serenu heban wadeta laamu talbo mere tijji dum go sabi to hipugo laamdo wada ton te maral bongal do winnama jati wippati hipugo laamu wade holitama le suru serade fu ga wala fu non accira delle
pas vraiment
le hakune leede chapan joy enay ngondele rune afrique chapan nay joy ka lamuji hipitama le mudum non holitiri wiide leede amerique don kanko jonathan powell kai clayton tin to holitiri wiide il wundi beral sanne duubi chakiti di hipitigol lamuji matama leede burkina faso sudan guinée tchad mali fayto leede niger